waya tugambako we tuba tukola malala telya tugambako tetwagala tukwatako tukola malala gafete waya tugambako
tewaya tukwatako we tuba tukola malala telya gambayo eno tewaba gambayo tukola malala gafete telya kwatako
mukimanyi yefa baliko we tuba yefa baliko muleke tubalinyeko mwaliko mwaitako kati yefa baliko jukira na mwe mwaliko mutuleke nitwe tujochera nji ekisoka mbutu tulina nyinji mutuleke tuwambe kumujiji tulibanyumiza nti twekola binji
hey! Wetakalaba kulo mwana ye kuzanyo nduba itako mbo mwana ye yisabu biwulibiza I just think in my property zachi nasa mwala zachi pepeta
te waya tugambako tuba tukola malala telia tugambako tetwagala tukwatako tukola malala gafete waya tugambako
tewaya tukwatako we tuba tukola malala telya gambayo eno tewaba gambayo tukola malala gafete telya nkwatako vomvom paka kuwulira bubi kuzine paka kugwisa bubi kole paka kubajukiza biri eno Uganda yafe
lekale kambira kumalala gange wondabira natuka mu future yange nakube bisati na bipale byange zimanyi nakasanyirizo mu mutwe gwange emirembe gyakyuka mu guno tujoga mutweraga mutuyinamu we nyambala nekinyumamu tojifuna bubi ndekane nemulisamu tewaya tugambako we tuba tukola malala telya tugambako tetwagala tukwatako tukola malala gafete waya tugambako
tewaya tukwatako we tuba tukola malala telya gambayo eno tewaba gambayo tukola malala gafete telya nkwatako
twagala nyebya nebyakola kala nebyakola obukowekowe byebitukuba bino ebirina ku malala ebyambala enjala nebufigo bubikola abatulabawo bo batulabawo ng'ate tunyumirwa nyo ebyokutulabawo buno bulamu tufa nebusanawo katuwanike ku bifuba nga bukyaliwo
wejakalaba kulo mwana ye kuzanyo nduba itako mbo mwana ye yisabu biwuliriza I just think in my property zachi nasa muwala zachi tefeta